Thank you. ngathi ngisaba ngoshushu baby ngisaba ngasigora anti umphokazu ngisaba nosente ngisaba noselulu umphokazu bese ngisaba noshe umphokazu